Dum 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 do dum ube do 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 dum 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 do dum I want you to know I love you so. So tight, all through the night.
Kindly speak softly,
so much you need to feel the warm touch.